5, 6, 7, 8.
Yeah, yeah, yeah. Bruce Newton once again. They call me Filky Mem. Yeah, 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 yeah.
Jack, Jack, on the Jack.
Baba, Bimiji Sunda. Kama baba yako mimi nimejikunja. Mimi sirudi nyuma. Umenitoa kwa giza mimi naona. In everything that I do, wacha ni kuombe ni kuabudu. Kanitoka dhambi, kaniosha mimi, kanifanya mimi chombo kipya.
Don't let me go. Hata nikiwa slow, baba ni show.
Yale yote umenitendea, ndakushukuru bila mikuchoka. Kwa madhena umekuwa theya, kwa mashida mina toka nikiimba.
Hele hele